www.atsukulu.com.
Chilowe tu manase, from manase tu kawale. Takula mafutika kwa chinsapo, uwasa kama kanyo kwa mwansambo. Working hard every day and night, kuti mwina tisapweke. Kusaka chakuja, kusaka ya sofala, kuti mwina tisanyoseke. Komabe, umona wina, kuntembelela kufuna nifutike. Komabe, umona wina, kunditambila kufuna nidwalike. Kuzitila sinjilo takona pondi njara kwa Ronan kuchesela kunigila video wapasi daendapo nisabati skupita kuma TV kumabe umona wina kuntembelela kufuna nifutike kumabe umona wina saku konwa kufuna nidwalike abale wani nikula kwa kukala mutofata.
Atsukulu.com.